Dunia ina mambo. Dunia ni duara. Sikia sauti ya Emma Jalamo. Emurumba Urugoja.
Mamie.
Alawi.
Kangiyo ya wema tende fuma ticho
chunge Kangiyo nyiwa matinde puma udionge Kangiyo nyiwa matinde puma udionge Yithindo thokie kechne koganda Namukonyo ganda ugureli Uchumi wa makanya oedho ugura diambo ni mama Uchumi makanya oedho ugureli Manungudu kinyo seche ngola Manungudu temu we ngola na ngo Analia Inchi yetu ya Kenya Atuko na njaa Magonjwa Uchumi ya panda Hatuna chakula Hatuna mavazi Hakuna wanaume wa kuoa Wanawake pia hawaoliki Lawi, sikia Atwini Awujo kindu karachonyo wala bebo mawoi Elika ngonsipna Mbro viwinye
Engineer Wino, Emmanuel Dindo, Mecano, A project Tiyugi Wasunge Urugara movie A sikuyora tado ugenya dala kanyo Wadugu chingu dindo Ushib Tobi Yamakosa Urugenya Magudu dindo bende Eyake moso na ugulage mama Magdalena Ashi Mandalo, kwenu genya Menori wuru kisumu, mandalo Mandalo, kwenu genya Tujoji woja sama, mandalo Mandalo, kwenu genya Masawe mwuru lango, mandalo Mandalo, kwenu genya Bebo Mabui Mandalo Mandalo Urugenya Urugenya Thura Mandalo Mandalo Nyakadomu Osa Ulango Mandalo Lucho de la Mandaloni Pitimugibiru Mandalo
Evin Musna Minodi, Elu Wani Poli Nadiambu.